Amakhosi okuqala isahluko 5 verse 1. UHiramu inkosi yaseThire wathuma izinceku zakhe kuSolomoni ngokuba wayizwile ukuthi ugcotshiwe abe inkosi esikhundleni sikayise ngokuba uHiramu wayengumngane kaDavide njalo. Verse 2. USolomoni wathumela uHiramu wathi, verse 3, wena uyazi ukuthi uDavide ubaba wayengenakwakhela igama likaJehova uNkulunkulu wakhe indlu ngenxa yezimpi ezazimzungeza nxa zonke. UJehova wazi wazibeka phansi kwamathe ezinyawo zakhe. Verse 4. Kepha manje uJehova uNkulunkulu wami unginike ukuphumula nxa zonke, kakhomelana nami akukho ngozi. Verse 5. Bheka sengicabanga ukwakhela igama likaJehova uNkulunkulu wami indlu, njengalokho uJehova akhuluma kuDavide ubaba ethi, indodana yakho engiyakuyibeka esihlalweni sakho sobukhosi esikhundleni sakho yona iyakwakhela igama lami indlu. Verse 6. Ngalokho yaleza ukuba bangigawulele imsedari lebanoni, izinceku zami zibe nezakho, ngiyakunika inkokhelo yezinceku zakho njengakho konke ongakusho, ngoba wena uyazi ukuthi akukho muntu kithi ongagawula imithi njengamaSidoni. Verse 7. Kwathi uHiramu ezwile amazwi kaSolomoni, wathokoza kakhulu wathi, mabusise uJehova namuhla umnikile uDavide indodana ehlakaniphileyo phezu kwalabo bantu abakhulu. Verse 8. UHiramu wayesethumela kuSolomoni wathi, ngizwile lokho okuthume kimi, mina ngiyakwenza konke okufunayo ngemsedari nangemsayipuresi. Verse 9. Izinceku zami ziyakuyehlisa eLibanoni ziyise elwandle, mina ngiyenze ibe izihlenga ezihamba elwandle ziye endaweni oyakungiyalela yona, zihlakazwe khona wena wozithatha khona ufeze engikufunayo ngokubapha bendlu yami ukudla. Verse 10. UHiramu wayesenika uSolomoni imsedari nemsayipuresi njengakho konke ukufuna kwakhe. Verse 11. USolomoni wamnika uHiramu amakhora ayizinkulungwane ezingamashumi amabili kakolweni, ukudla kwabendlu yakhe namakhora angamashumi amabili amafutha akhanyiweyo. USolomoni wamnika kanjalo uHiramu iminyaka ngeminyaka. Verse 12. UJehova wamnika uSolomoni ukuhlakanipha njengokusho kwakhe kuye. Kwakukhona ukuthula phakathi kukaHiramu noSolomoni, benza isivumelwano bobabili. Verse 13. Inkosi uSolomoni yabiza izisebenzi kubo bonke abaka-Israyeli, izisebenzi zaba ngabantu abayizinkulungwane ezingamashumi amathathu. Verse 14. Wabathuma eLibanoni beyizinkulungwane eziyishumi ngenyanga, bededelana, babeseLibanoni inyanga, babesekhaya izinyanga ezimbili. U-Adoniramu wayephezu kwezisebenzi.